esa kubara imisi yanjye neza amahirwe wampaye sinyapfushe ubusa amahirwe wampaye sinyapfushe ubusa ntagufite njyewe nayoba nkava mu nzira ngwino muri kiri intambwe zanjye tugumane ntagufite njyewe nayoba nkava mu nzira ngwino muri kiri intambwe zanjye tugumane. Nagufite sinshoboye ngwino mu buzima bwa maze utegeke byose namaranga mutima ya uyiyegurire ngwino mu buzima bwa maze utegeke byose namaranga mutima ya uyiyegurire ngwino mu buzima bwanjye mana we utegeke byose namaranga mutima ya uyiyegurire nkomeza nkunde kure mukuzi wawe